pair of the dopest in town.
DJ Arab King. It's DJ Aaron, Mr. Nomasana, for Nullarize with a Dolphish.
Uyo FC, wakunifanya nile nile, we mbona Simoni, Simoni. Mawazo ya kunifanya nile nile, we nisi ya woni, si ya woni.
Na ukimiona niko kiwanja, nipapa kuruka panja, mara moja moja na butaka ganja.
Ask my body for a blessing. I'm living my life, no stressing. Music is my dream, but I'm chasing. Okay, so kill me, I'll never need to test it. Only never answer, Nabi D. Piano Zaki Sasa, not TBD. When do I play, but do I have a B? You can tell, sing a lewa, ni kusuri. Lewa, sing a lewa. Sing a lewa. Sing a lewa. Dina wanya kusuri. Sing a lewa. Sijalewa, sijalewa, ninafanya kusudi tu. Aye, aye, siku nikilewa mtajua, mbona mtajua. Aye, kuna mtu eti kichwa na kisumbua, siku hiyo mtamjua.
Kajani tu nilebata zama za kale nchanyeka
sana.
Kajani tu minenjoy huko zamani nchaumisha
sana.
Kajani tu nilebata zama za kale nchanyeka
sana.
Kajani tu minenjoy huko zamani nchaumisha.
Maisha mafupi pepe, ukikunja kunja sura utazeaka. Usikunja kunja sura utazeaka. Usibane bane sana utazikwa nalo. Enjoy life with push on. Eti baby wangu wanivuruge ubongo, hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
Asikwambie mtu tu binadamu.
DJ Arab King.
Kanama, kuna kanama, kameyoka. All I wanna do, me and you, la vida loca. Kanamna, kuna kanamna, kamenyoka. All I wanna do, me and you, la vida loca. Ni onjeshe, 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 kidogo suna. Ayawa uneshe, 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 unavyo puna. Girl, dati wine, dati wine, dati wine, we ayahuna. Girl, dati wine, dati wine, dati wine, we kisima. Baby, ma, kikiti, ma, kikiti, ma. Ayawa, ma, ma, ma. Ayawa, ma, ma, ma.
Yeah.
So nice. Teleka, rudisha. Nice. So nice. Fulika, fuluma, nice. Kisima, bebuma, kikuma, kikuma, arenga.
Wisdom. Now simba, duba, simba, jungle.
Hey, what's the A? Nigga fat in every way. A pushing back in the number. And don't listen to shine number. Shine number, cause I must say. A pushing pale fish for la gala. A chibu pig and egg for toza. A funny name dress a banita. A keep it tight man to la gala. Sipa nigga fat in every way. A pushing back in the kippy number. And don't listen to bunny shine number. Shine number, cause I must say. A keep it pale fish for la gala. A chibu pig and egg for toza.
Tunailana tutoi kuni kwa utamuga sinta upata hata kwa sabuni chi ukijitia viela tunakichuna na tupakini sumi mana metaka sume jifanya kibu sili angumi
kama kana chupitisha toka shigamba katende kabisa saka na ushamba kana chupitisha toka shigamba katende kabisa kama na ushamba kana hu kana hu kana hu kana ushamba kana hu kana hu kana hu kana ushamba
kala
amina
ni kupata
apate
kidogo che
amina
alo funga maketi aya funga maketi aya funga maketi aya funga maketi funga maketi aya funga maketi aya funga maketi aya funga maketi tato ibu
Only know, mama, don't you worry. She's my glory, my one and only. Yeah, yeah. Mama, don't you worry. She's my glory, my one and only. Yeah, yeah. Baby, this love not for me. I'm single. Do you know that I'm single? I'm single again. Who knows I'm single?
You're listening to the Arab king.
Nimemwacha mama nyumbani nimeacha madogo. Nimemwacha baby nyumbani nimeacha uroga. Nimemwacha baba nyumbani nimeacha wazee. Kuna nuka shida nyumbani ngoo. Kwa hiyo bosi. Usilete maneno maneno.
Naomba hela yangu.
Halo. 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 Afadhali
nimekuona,
afadhali
kuniona,
afadhali
nimekuona,
afadhali
kuniona.
Nikati nyonge kali
tayari, unaruti tayari,
wacha niagize bombe nyama
tayari, unaruti tayari,
ya bebe zile pesa bana
tayari, unaruti tayari.
Kajiri ya taripa kwa
natahiri.
Unahiri.
Nili kupigia simu Chanyika kata. Nika kutia timu Njengoni sija kupata. Akiri karuka wa simu Takula jebata. Weni kuchumuri mwini wanaweza jebata.
Halo. Halo. Halo.
Halo.
Halo.
Wakati wanahanya kugombea kiti, wanadanganyana na vyazo kuchiti. Mio jicho lipo nyanya ni chakula kijiti, na magoma kidigo kwa klabu mkiti. Ninachojua masela, uko mtani kuna dhiki, ndo maana sipingishi hela. Wala najo vimiliki mafungwa ndika kwa dera. Watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella. Ya pendagi makiki onanana. Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza.
Shingapi, auna elani.
Nimeachwa staki tena maswali. Naenda kichi kuna mpengwa bahari. Na umagiria moyo tingi kwa mbali. Jimbo liko wazi sema nitakubali.
Unanitaka, eti unanipenda.
Asingamose.
Unanitaka, eti unanipenda.
Asingamose.
Unanitaka, eti unanipenda.
Asingamose.
Unanitaka, eti unanipenda.
Asingamose.
Ewa,
ela yako, nina ili akonde. Bango kwenye nyumba kilenja fioko na jia makonde. Takama ya no, ima ezi usikonde. Nimeachwa staki tena maswali. Naenda bichi kuna upepo wa bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali. Jimbo liko wazi sema nitakubali.
Unanitaka, eti unanipenda.
Asingamose.
Unanitaka, eti unanipenda.
Asingamose.
Nimegundua shida ni kumzoea. Kinachonipa shida ni mazoea. Nimegundua shida nimeizoea. Yanayonipa shida ni mazoea. Sianajua maana nafanya kusuni. Kunikomesha ananikomesha. Nishajishusha sana mpaka sina kuni. Anichoreka, ananichoresha. Acha nitwe mlemi, acha nitwe mwaku. Kila kikiva kia kuchangu kwa kendei. Acha nitwe malaya, acha nitwe mdangaju. Kila kikiva kia kuchangu kwa kendei. Tumara, tukwa papata tumuro. Tukwa papata tumuro. Tumara, tukwa papata tumuro. Tukwa papata tumuro. Tumara, tukwa papata tumuro. Tukwa papata tumuro. Anasema natoka na we mazepetu, petu. Anasema natoka na misaku, petu, petu. Kwanza chukuta ndege meruka mtu, meruka mtu. Miti nakuta ilanga nikiatu, ananikiatu. Naonewa yo yo yo, ah. Na nyanya swa jeni, yeah.
Acha nike mleji, acha nike poku. Kila ukikiva kia kuchangu kwa kendei. Acha nitwe malaya, acha nitwe mdangaju. Kila ukikiva kia kuchangu kwa kendei. Hakitumoro, tupapa pata tumuro. Kwa mitaki ne, tupapa pata tumuro. Tupapa pata tumuro. Shushangu matari, tupapa pata tumuro.
It's DJ Aaron, Mr. Nima Sana,
familiarize kama una hela za mawazo nunua shamba ukalipe. Wanagiza, wanagiza dorinde. Baratibu na tungi la ofa usijelewa usime. Oya kata ficha danga lako squeeze mkini kila demwa na matako. Na kama ukitisha shauri yako inakaribia kula kwako miwangu. Na ficha, na ficha kwa pani. Na ficha, na ficha kwa pani
inaficha
aficha kwa pani
baby wangu unaficha
aficha kwa pani oh ah eh mm. Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani Nauliza ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani mapisi wale wanavyo itaza mapisi pale na sio mama na watisi wale baby wangu
Ni leo ni furahi Nilipotoka majanga no manisha hii Moyo nyumbani saki kuwahi Mana mpaka kwa magia na nidai Nataka nilewe Paka subore Nile Sijitambore Nilewe Paka subore Nile
You're listening to the King.
Kwenye jambo la tu kamali Mume wa tu sumbu Kwenye jambo la tu kamali Kuna jela Noma sana Kuna jela Sao na kula ha Ila denila kunilipi Una kulara Unanga Kalaka deni kambu kunilipi Kuna kesho Ujuna ni turuga Yelele Ujuna ni turuga Sawa Ujuna ni confusing Yelele Tonile bati Sisi so milima Tutakutana Sisi ni pipo Tutaonana Sisi so visima Tutasomana Tukiwa kama pipo Kita umana Umana Tukiwa Kwenye japura Kambari Mumewa Pasi no tam
Wangu moyo no minja, mamina we, unaminja. Wangu moyo no minja, mamina we, unaminja. Mama amina. Mama amina we.
In town.
In the name of Neo Masada.
kufana wewe mimi wewe mimi nitakufana wewe
ibaraka za Mungu na malaika zimefanya mimi na wewe tujuane sina shaka maana imeandikwa ndege warukao wafanane sisi kila muadini wana namna jiswana tumeisha na yamini wajua sio kafara sio wanyuzi tisini wala buku shindara mambo ya kuzini sini tuwe hala ni swala
kama mapenzi ugonjwa macho mikabisa keneza nakachangua kitu kitu na chumi huyu kadeneza na sita kini show me man. Sita, can you show me this? Sita, can you show me this? Sita, can you show me this?
Ngamia wangu anifae jangwani nimemwombea dua tusiishie njiani
ngamia wangu anifae jangwani nimemwombea dua tusiishie njiani
usingizi wangu uzezela kitandani nimemwombea dua tusiishie njiani
ngamia wangu anifae jangwani kama mapenzi ugonjwa macho mikabisa keneza kata changuoni nukiku ya chumi kwa kakeneza nasika kini show me nasika kini show me nasika kini show me nasika kini show me nasika kini show me.
Now that you're gone away, my heart reloads.
always stay. So young and free like we. We were, we'll always be.
So I let it go.
Freshi, staki kesi, kata keki, arako pesi, sino baya, misi teti, kani guoku, kona jeshi, mefachesin, mani mekin, kani takin, overtaking, kani racing, yuko fao, nipe malkia, staki ashao, Bruce Melody, dana be my brother, but I show you how we pick up ado, uja discover, juna letaka ibada, ina wale wakora, na tusiponge jubaraka, ni mwana mkono wa baba, I'm on a ball, nime chill kama kokbari, this is when I nime kuwa niki frosa, idi niko, sawa, sawa, si mwana gawa, gawa, Mundo strong, rumbo pia nia bawa. So here we go, a chili jump. Popo shwari, mango shwari. So here we go, a chili jump. From my robe, to the gallery. So here we go, a chili jump. Say one, two, three. Tell me get it like it's in my heart, that's in my heart. Pasa pa bonico, sa wani, con chema. Put your best, no man can test. I let it go,
Mi judo, monanta kufa Kwa tsunami ajaribu taniko awebana Kupi kwi kwi Italia Kupi kwi kwi ni atilia Kupi kwi kwi Italia Kupi soko naro nipatia
My God, oh, I'm crazy for you Oh my God
Rukutu, rukutu, rakata, 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 rikiti, rikiti, rukutu, rukutu, rakata, rakata, rikiti, rikiti, rukutu, rukutu. Tena uzikumbuke ahadi zile ulizonigea mapenzi vita wendo gadi baby utanitetea usiruhusu wadangaji wakaanza kukosoea unawajua mafisadi watapata cha kunisemea akiita zunguka 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 tazunguka mimi acha mwenzako maana taumbuka kumbuka 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 nitaumbuka yote kwa ajili yako
Oh my God.
so fast in town.
Selemani, we excel.
Hivi umefanya nini jana, Selemani? Watu kibao umemkwalia demu wa mwana, Selemani si mwanao, bia za ofa zinakudanganya, Selemani na mitandao tunajipanga kujikusanya, Selemani tukuwashe mando.
Oh,
Waiteni paparazi Warushe kwa mitandao Siataki mapenzi Nataka jipongeza Nemwita yo baby Kumbenaya na baby Oh, unemuna kipendi Nimshenza kupendi Ama kwa ni mtihani Mambo mengi dunia Na mistrasi siwezi Oh, siwezi
Morani
Pende mama yangu Kama kupendwa mimi Nitajipenda peke yangu Oh Kilichomponza fala Kujiona simba kumbe swala